zlettuce.com.
Kuuka na kuuka upeza kulipresha.
Iko yembekeza.
Mwamuna ni kulimba lionse baticheza.
Unasema lila.
Bati kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
Toswai malimba kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
That's why malimba, yeah.
Jonse kukacha kuseni,
kuseni.
Ningene kamuhaso no complaini,
no complaini.
Nimankala neka muleni,
muleni.
Bati woni pempa drama rally meni,
yeah.
Girlfriend afuna komentenazi. Family ifuna assistance. Na wagai gai wafuna mafevazi. Why ili so kansi? We try, siwa chicha appreciate it. Jawa veti mapitamo they cannot relate. When we speak out imankala ni debate. No wonder tima visungila che mukati.
Kuhuka na kuhuka upeza kulipresha.
Iko yembekeza.
Mwamuna ni kulimba lionse baticheza.
Unasama lila.
Bati kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
Toswa hii malimba kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
Toswa hii malimba.
Kuhuka na
kuhuka upeza kulipresha.
Iko yembekeza.
Mwamuna ni kulimba lionse baticheza.
Unasama lila.
Bati kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
Toswai malimba kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
That's why malimba.
Fene upitamo uzibe suliweka. Daba mamuna ama kula na pressure. Just remember you are built stronger. Daba ni kutali kwa mene wachoka. When you fall down, woy, pick it up. Diwa mamuna, so never give up. When you fall down, woy, pick it up. Diwa mamuna, you have to be tough. Kati upushing a bala, it's okay.
It's okay.
Olo upezeke pa booth, it's okay.
It's okay.
Olo ndiwe conductor, it's okay.
It's okay.
Siwa one day, vizankala che.
Kuhuka na kuhuka, upeza kulipresha.
Iko yembekeza.
Mamuna ni kulimba, lionse baticheza.
Unasama lila.
Bati kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
Toswa hii malimba, kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
That's why malimba.
Kuhuka
na kuhuka upeza kulipresha.
Iko yembekeza.
Mwamuna ni kulimba lionse baticheza.
Unasama lila.
Bati kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
That's why malimba kulibia matandiza.
No.
Kulibia mabeliva.
No.
That's why malimba, yeah.